unomkhaba, unomkhaba, uyazazi nomkhaba, uyazazi ne-embedded, uyazazi ukuthi u-overweight. Kanti inkinga yakho. Because ngiyakutshela ukuthi ibheli bheli izoshisa isisu sakho. Bheli bheli izoshisa isisu sakho. In 2 weeks uyabona ukuthi nokho into eyenzakalayo. Ibheli bheli ihambisana ne-slimming shake sakhona. Ibheli bheli. I-slimming shake sakhona uma siyahambisana naso. So 860 uyadingeka ukuthi usithole. Uma usebenzise Eat the Beast usebenzisa le combo yebheli bheli. Kanti usukusadinga nokuya emhlabeni ngoba uzoba sexy ube muhle ube right. So thola ibheli bheli ne-slimming shake uwehlise umkhaba. Umwehlise umkhaba awehli ngathi uyagula uwehla ngendlela e-right utrimeke kanti kuthiwa wow. Yazi kanti umkanje kanti hey cha lo bhuti kanti hey kanti muhle kanje mina nginasisu kanti u-right.